Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen, Fulfulde, Alkemisare, Noga, Jet, Leuro, Octobre, Hitani, 2016, Jana Yamda Suki, du Studio Tamani, Mille Tawai, les Maisons de la Presse, Bamokon, Jetu, non, non, Okabaruji, Yumarway, Galun, Hum, Jiro, Wonto, Ogi Jam, de Tor. Sekira bon kupitite wide walde nation zini no dertede osande watu jona be martini kumpono kabaru chut ekon di ngori le lady medendi be koliti wide won uta di fa hande won uta kadule sahal lady medendi. Bale kumini de kabar hakeji sugab le lady di koliti wide wakati jona no kantin ngay di ngori no la mwana hane watu lehen kwe de mwude entawe wende bale mbaloje de mbiti fu e mbayo darnade kohema be. Kawritel fuddido bomoko do wattu jono jowi ngal do kabaru kal musaddaaji honno demal wori leleedi medendi lengal do kawtal be jototo wattu jono no be kani faabiraade hono yimbeele demobe kanye burbe futtampude leleedi medendi. Kawritel gongal kasen fuddile nokkon jowi ngal do haburimo le majjun dunki ande iwri leleedi bene Burkina Faso Mali kanye e Tchad. Sekirabdi wonno sembe kabaruuji dimi jogini on do bete ande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hedaade. Tongande walde nation zini deb no dirta o shande be koliti wi de wattu joni o won ekol ngaji uttindi le leedi medendi be martini kumpo du won ekol ngaji keba uttinde wattu joni be koliti wi le sa ha leedi medendi sa je fa handan hedde du won ekol ngaji uttay ton fa handen fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
fedende holiti wi de wakkat jun o tudu lekol kewdi gonton di uditali fa hande denno e be jaba darunde tafun kabaru nyamdu sukabe be e le kede hitande de fayso holitama wi de non jande puditi nyande 3 lewru octobre der sahal e wuddu e keddeled ndi fuf hakke ciudule kol temet tatka uditali fa hande yama o adad beedo sabi wakkat jun o yimbele hobbe be tobbo bonni nokkuji mun enbe an gondi e nawtorade ciudule kol yoga bangi goddo dun ciudule kol kewdi gontun di jande wawataake fi wadde e mun en e dow nodi boniri fedde o chawi dun yama hakke ujunaji temedro e kanya ujunaji chapande jetton sukabe lekol be ujunere ciudule kuluji der leedi ndi mbasa nawtorade kantine ngaji hikka batraf jogolal jawdi fedde ko manide ngure der adnaru ndu de pam Sylvia Caruso horajo fedende der leedi Mali holiti wide wakkat jon o kabaru jiddi dartaki fey o holiti wide non gurende sugabe nyamata to lekol tun woni ko hebbe mabbe nawtorto der nyaloma an buita nasarabe almusaddaaji hokkambe dun yakawere yokkude sugabe hinnaade jande mun en iwde hitane 2012 warde joni fedde pam e guldibe mayre darani nyamdu ko buri ujnaadi temdoro e ujnaadi chabonne jetton sugabe der hitande faccere mabbe fuf dun yo sugabe rew e non
walde humine hakkeji bibbe adama en leedi meden di hunchonore hore hakkeji sugabe li nokkobe ko litti wi de wattu jono laamu ana haani wattu le hen koyde moddo do non no kantine ngaji di ngordi no to sukabe ekol be nyaamato le majjon be ko litti wi so laamu bammi fa watti le hen koyde modum be do yimbele ballobe leedi meddi de bitti fata e bay darnaade ko he mabbe kede kanko no dotte do Musa Sillaw yo kanko laami projet enda mali to mofti to ko mo halido hen do fotti tango Muhammadu Samaseku
quand analysons les
quand so dun ewtama no feewi en pamana wiide hunchande hoora nyamdu sukabe lekol be der suudu lekol tun lolirdu kantin ana sembina jande mabbe ana beeda adad jangobe dun lato sababu dun be nyallander sur lekol tun denno so dido kantin ngaji uddama tan dum matata sanne e adad beedo jangobe ko buri hewde nokkuji guddidi beedo sukabe jangobe fuf iwata warde suru lekol do dum be nyallata denno so ni kantin ngaji ni ngala juti ni be fuf ko hewi mabbe njoppan jande dun ne wana fi hunde mujunde lam o hani nawtorade lamorde de sala pabotobe ciudi lekol be ana lontinire dabareji nafoji e dumutudi
l'école dans ces zones-là.
Le majjudu woni yimbeele laami be kabaru walde de be no dirta pamde be bihi waktu jone be gonde hebude balli guuji faabe jeyal hono be kani jukirade jukitirade dido golleji le kedde leedi ndi ce grab so ngabirdo bemal ande ngal odo bayne tirton mi jojji modo e hallo amen ngal mi noddirta face Facebook e compte Twitter studio tamani hollitindi wiide fa hande sa ha leedi meden di bubay du e tawede fu nyongitibe gombe tiagal leedi ndi kolliti wiide an jeli wartude le ngagnaaji modu en le majjumbe bi so bami fa be ngarti dutit alaji kewdi be jogi le leedi ndi sabi de yimbel wobbe nabambe to laamo o to keddo e dana kalmoobe an biye be gondi e gube jaadin kobbe non be kollitiri wiide wattu jono be noddin e noddango fewde e laamo tinno jaayal wada honno watta fu yellan hani hunchande dido golleji hore non be kollitiri wiide kede goto nyongitibe dum won leedi meden ndi gondo to murtani to ngartudo wattu jono ko halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
ma tisuke je tebu dir ki sa
murtani min kay ko mbawi handude on tajoron so be murtani be so be burkina be nyongitibe be an jidi wartude sabbi be jewama yila mabbe yo hotude e hewtude jam hono goto fuf rafunde na gusa lidindi titalla mawdo non dejjere wala nokku fuf cadele godde de ko jamare de hefundirta ko sada meta en do tan hulitan larmi maliwide jomun yo neddo cikitaado non be do mangal pade dun darta fi famude nangan jom non dum so won cikitaado gulidide larmi mali jo en bahbe njotinan jomu si torraji fuf so ngonga kay titallaaji kay an godi jaati
be quality wi de batu fuddi do bomako do batu dum woni eto jawdi kango faabaade hono yimbe lende mobe gombe leledi meden di le o do batu be ngaram be paabo be jayal hono be kani nantirde koyde wattu joni o duube paabo do woni yimbe le demobe gombe leledi meden di be cakko wakkati fu hono ko anaruji di ngata leledi meden di kede kanko no docteur Suleiman Masake ta o kanko yo goto gollobe le dido golleji ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
te demande
ndardama yo balla hasindinaande wadane yimbe le daranibe golloji jirwunoji kono remobe en durobe en awobe en e kanyadun yimbe le gollobe ne isin ngaji baylitoji bibbe jalo en denno fanda odo jawdi kuma nidu faba yirewere kabaru demal lidindi yo salla lidi malindi ana lato lidi sembindi kabaru demal sabi tayka ma wiide yimbe le kuma nibe kabaru demal be buri fufu jogade sadda denno kambe dun buri hasindinde ballaji be ngana fi talke en jodi be mere hewti be kinni golle mabbe ana hanbe pabe le hen
activité, on peut l'accompagner.
Fa hande en keddote batuji ngoddude e wadde do bomako do be kulli tiwido wattu jono batu goddo kasen fuddi njowido do haburimo le odo batu dunki ande iwri le leedi benen mali burkina faso kany e tchad le balde tedi be ngarambe jewto wattu jono do woni yimbe le demobe haburimo le leedi meden dino kani hibirde do hen nafa kede kanko noddote do modibo keta konko lami hono kabaru jaguji le leedi meden di ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
vous savez le coton au give une place importante
on dulla wi kabaru rimo wana fe hunde yabande der rude afrique de buru fuf lede nay denti be der fedde lulinde sikat fanda dental mabbe gal huntande hore hejoji latudi sababu lede jiriude de an ngotta faba hettande wonande gollobe mabbe rimo be sabi an bonna potal kangal tawede der lumo rimo der arnarundu bangi godu dum sabina talkaku remobe kiddibe taykama wiide der dedo lede jiriude de ballaji kewdi an ngadane remobe be sala patikibe mabbe basa denno sunu be do remobe e be amem be kawulti der luma goto remobe men be chontal gambar dum be dawringal dental lede fedde UMC de fuf ana gonde mabbe hakkil
mande l'OMC pour essayer de résoudre ce problème.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grabe jurne de jeyal woni les réseaux ngaji meden di en puddiran do segudobe kolliti wiide ko yata millionji temede jeegom e chapan enay CFA dum be anni wattude hitande hikande hono do kabaru projet ngaji ton le majjundube kolliti do odo projet no drama gouvernance inclusive pour le développement durable odo projet waran tawede le lamu segu kany e sigaso yalla no faabo sukabe gombe tobe kany roobe le no kan hebirde ton golleji dondibe di dogal musadaji do won leedi no dirtendi l'exemple be kolliti do hani watto ko dubi nayi se urutu ngardam faado sigaso do be bi hitande 2017 eto jawdi mabbe go idum ya fa edu won milliardoji sappo CFA yoga dido kalisiji fu ngaran wattede bangal cellal e birki kani fa yotti yo jande en diyam ceni dam be kuliti dum be kani adirade se urutu ngardam faado kuli koro do botu fuddi ton wakkati joni on jowido do kabaru ha waluji le o do botu be jototo wattu joni no yimbe la gombe tobe kani wo wirde dum wono no wattu wondi e waylitirade ndibdiro gal musadaji dubbe kolliti wiido won waldino dirtene giz be mbibe ngaran daro to projet goddo kasen ko be kani wattude ko yata millionji sappo euro se urito en ngaran timminirem faado kuccala do dogotoro en wobbe tombe be gonde be nedde ande wattu jono faabe jalla hono be kani faabiraade yimbe la ngadde to wakkati fu burbe fu tampude ko ni faana di do golleji do jewtete wattu jono yalla hono be kani habirde e maye maye sukabe kani rewbe towibe gombe tombe gondube ronda di do gal musadaji be kolliti wiido leedi kana da dido golle di ngara jukite tan ko yata balde sappo e joyi sikrabe sembe kabaruji dimi jogini on do nyalawm hande di yidini walde nations unies deb no dirta o chande be kolliti wiido wattu jono hono kabaru ecole ngaji di ngori le leedi meden dibe martini kumpo wiide fa hande won ecole ngaji kebay uttede balé do won kominide kabar hakkeji sukabe leedi meden di kolliti wiido wattu jono lamu an hani wattu le hen koyde mudo tawende de do bali mbitti fu e mbawi darnaade dido golleji bato fuddi leleedi meden di jowi do do eto jawdi do wono kabaru demal leleedi meden di koni faana mudu faabe yal hono be kaani faabiraade do won demobe gombe le nokkobe be jowto do wattu joni o gollidi be kaani gollidi faabe takko kabaru anaruuji bato goddo kasen do fuddi kenya do bomako don jowi do kabaru haburi mo o do bato be bihi dunki andi iwri leleedi bene Burkina Faso Mali kanye e Chad. See you tomorrow.